studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede de studio tamani oda sa yo sanki kama do Usman Dika lanta kabaruji gondi do yido mezal la presse la bama ko Salim Jora wonane to boggi jande to masiba yara tagal fele region moti o le wuddu leedi meden sibile noga e tato mbara cakete yontere jabbeni de le basiji petunaade guro didi cercle bankas e on watu du o cha sanu nations ndu holliti ana buri sibile temen jeegom masibinaabe musinaabe wonkeji mu en du yewde lewru janvier warde handen fudu yo le region moti o jangede journaliste en yewtere sukaabe warte woni ko be studio tamani bamako do studio kalangu leydi dun nyame fawarde e studio yafa waga dugu ngondi ila bete hande do bamako do wodi ngoni sembe kabaruji men jogani on bismillah ma don e do studio tamani masibaji ana ngondi e hewtade civile 1 le lam moti le wuddu leydi meden ana buri civile 1 noga tato mursinaabe wonkeji mu en cakite yontere jabbine de le masibaji pewtinaade e gure didi cercle bankase e wi lamibe ton non larme mali yottike ton ana wondi du e larwade pale den keddan hen Umar Waygalo fabedro den fam
yubbo inde yimbele heddibe le odo kasare be bi yo yimbele noga e tato temet tato majji temet jettom kanyen joppi nokkule muden non kanko mer ngonkoro hollitiri wid har na sankare wakkati sappo ina yamde de yimbele gombe nokku noddirte saran kanyi e bidi kolliti wiide don sankobe joy ene kaborde yimbele temede muuden kanyi en nanni nokku mabbe o do ndardo president yakule hitane 2018 holliti wiide be do yimbele nanni de do nokkule ciagal ko gonginali ngada eruji seeda be utti yite fewtude e yimbele be tawi ton be kedaki suka kanyi e mawdo be bonnido ko heewi le de do gelle didi non o do gotna do gonkoro be diri le hen lamu kobe wombe tobe kay wotto jona be kala e falaabo yubbo inde yimbele heddibe le hembe kanko kuma ndaw gondo to bankasto o wattu jona be baawa hokkude galgadar yimbele heddibe le o do bonanda le halaji makko di kay o wi mangal paden be an gonde wadde ton imma daraji fa kayba yimbele be
midan kulti patidi masibaji beede basiji hakkunde siniji le odo komin do fulbe kanye dogona en goodi nenna gotnaabe ton e yimbe mudum fu wombe le gurel laamu mon ngonkor o ka fu yo ngol kulol ngo jogi handen be ndardi hono laami be bama dabareji fatedo hono basiji le odo nokku Haruna Sankare o mer komin ngonkor non wonko haalde intala ak bilal keddan hen Mamadou Samaseku
wuro gondi e funnange wanguro fur yimbe galato anaya e yimbe teme jetton yube e jonde mabbe le commune wankuro dabari furba maka bangal nedda ko kambar mun lamu odum wadde battaki furdu majjun yo dum buri mettude wankuro yo nokku le region moti do fulbe e habbe ana kambe jo intalumo mun deno dane yibe le janyeli ana e boggi e juude jo en kabbodo habbe kany fulbe lamu o an hani fide dabari kambar mun law wakati joni yo le wuro fulbe basiji din gadi jango mi anda fuddo dum wadete mi den kula pati dum lato basi hakkuna yimbe le janyidi
on kebi fama yo dum mumin sende bu non hakkunde yoro e girudu le lam koro o moto mo koyde tatudu yanti do bombara fa yimbe sappo yom mursi wonkeji mu en nyande asore jabbene de ko heba e nande don yo do lawol de irana hono yimbe yopube kododo mu en batte masibaji di fa nyongotoyo leydi Burkina kala ko jiddam famitaade do kabaruji studio tamani do whatsapp ka o nyoddan numero 7701 5801 Sandu Nations Unies norditendu o chandudu holliti batte wayde denagu ko buri civile en temen jeegom mbara ila puddode hitan hikande le masibaji donnadi le region segu dun le region moti o handen o ana bado uyinaji temdere e noga wonki lonjitibe le pale godde le leedi meden di keddan hen mumidi sende bu fabedro den fam
le communiqué o shahul tvide der gure kewde jimbele hobbe njoppi nokku gurdam ujnaji civil endun ana e frati le dido nokkuji basi madame baranga gazarmbawe kanko horojo gollirde kumanide nedda ku der leedi mali waddi nodda ko fawde ardibe be fuf yebe tinno dawrude no dido basiji di timirta gollirde oninde waddi dun nodda go bangal udugol jangnirede e wi osha chapana jogom e joy le temedere jangnirede tema jana e noga e jogom udode der leedi ni batte wadinde na nandar rizam muti doko badi unyaji temdere unyaji chapan e jiti sukabe na kada hake jimun enna hinade jande ele hake milioji na yimbele ngundube eti alaji rafungure hake unyaji sapoyon nandar rizam muti tun usha hulti dunwide anahani jawdi tawutane fuyuri batte dedo kasindine gulle jinnetta ku ndar nuku o fayotade nyande chapan tati liru juen hake milioji chapan e jiti etati kalisi dolar inu forra e milaruji chapan tati e jegom kalisi sifa nguni mbaudi motede bangal faba fewde ko buri miloji tati bibi adama gonbe buri fuf der region gaji muti esegu
yo mamad samasey ko faccitani on jotinobe kabaruji studio kalangu studio yafa e studio tamani tawde tawndiri bam ko do de yontere fa be dero famu golle nenno di projet gaji foundation irandel yafa famina be du no yewtere warte le radio fewde e sukabe ben keddana hen Umar Waygalo e Mumin Sendegu
le yimbe lan gombe le odo botu kanko no dirtedo Zango Issa journalist Djo Yafa o holitire wattu joni o dido golle jan gondi nafude mo sanne fa o fama no golleji radio wordi
tagal jande de yella an yo wawde subade sujet ngaji an andude ko mi halata li majju lalinde dun fa gasa yella idum yella keddo tobe
ngal do kawtulan wondi wadde do hejoji no dirtedo projet Zen e dido studio ngaji tati tamani Yafa kanye kalangu Odo sukono dirter Olivier Osogbavi urle sijo kalangu lele di Niger holiti dum bedna mo famo sanne dengal gal mo hani halde fewde e sukabe
ce qui m'intéresse
quand datamine yo wawde martin de kabaru do kulleji tiddi de sukaku hono kabaru satredina politika ku kani darande rewbe le yewta
sijo tamani gondum e silmin de gal o kawrital le de do yontere fu do bomoko do yidum e hejoji faabe beida ande journaliste en le fondation irondel kanye hejoji mudun le majum e pamminte no yambereji mabbe di ngori fayotu yo yambereji mabbe mawdi nodira to Niger to tous ala fada do bomoko do touso greng
fanda hono coupe du monde basket du be kebali dubi sappe jena e glo mali futiri no fewri be kawi canada kenya le nyalomi dido bo hede pool eraclion le lady grace so nanude chapani jeddego be ndarodi ke chapani jeddi asowere ndedu pide arana de Mali Hawi, Lettonie, son nan de doum, Chapande, Djana et Tati, Kanyon Daraduke, Chapande, Jetli et Djana, Ketlenhe, Mamadou Samasek, Fabedra et Femme.
Gilla hitane 2007 leedi malindi hebaano feebural le honongal do kawtal adnarndu denno kaw didi mobe kebbi na holita jati e glon golli ko wawali denno batte de do kaw didde to greston be do sukabe alaji dikko njari yeso sanne fadde match mabbe tatobbo o fewde e australie jangu didi le rejoue andon joueur en sapo yongoni de leedi malindi nawturke leedi do matchuji didi randeji didi joueur en didon kay keba yottade no ko batte ti alaji visa yo ko wiyete meneur de jeu Kassim Djire e kanye grand intérieur Omar Balu kanko kay o mawara metro jidi e ko fawi ka hultama wiide kenyen be jottiki to greston leedi senegal ngondi dun der ngal do kawrtal do inde runde afrique hawama ele matchuji didi dindi wadi kawrtal hakuni mabbe e lituani latike 76-52 hakuni mabbe e nouvelle zélande latike 66-64
Lekan Egypte 2019 du Egolo Mali Ana Ismailia fa fiya yade du 8e de finale talatare jango idi le rejeu 2019 watu 7h kikide le haurde e Angola yo pide tatobe e chakite pul onon
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famu hono walde dawtare e rewbe sigaso dum noddi tebe sage pambe du kebi hono de hebi ardo kesono madame Diallo Oumou Koulibaly wada hore mum nyande chapantati ndudo lewru dun kenge le batu mawdo sigaso to yo biros yimbe sapanay o ardi ndagu dubi tati fa sage fami mp pewa golleji nanobe cercle ngaji region o fu kawri hen le ko projet kenya jemukan iti jawdi odo batulati ana buri jangi nirde sappo jeddi uddude ila puddode jande hitande hikande batte wayde denagu le commune sareyamo binga kanyu haybongo le cercle dire yo yodum gidango sikitabe jiaden kobe sabani odo kabaru sarabe sukabe jangobe non anambugo e o golle dardi lam odu hebana dabare jawni do odo kabaru an buri teme didon tutube somoje le commune kadjolo badube asoyer jabbine de do dabere hono njula ko bibbe de do ledde iwde 2018 yaade 2019 de e wi mabbe non togumudun beedima buitima hikka kilo ko sottete no teme dere nogay sami fa nogay e jiddi non nenno yo milioji tem chapantate didi kebano rawani kanon hikka seeda tan burdi milioji nogay jiddi yo do kaddude didi do kabaruji kedde hedal faande yewtere ma ana yeso en tawde ko wala